sol ngiyathula ubuyibike emahhovisi lendaba ngithethekabi wemnakeni mfana kasithol ngiyathula ubuyibike emahhovisi lendaba ngithethekabi. I'm